lami emva kwesiga esibhlungu akuyona into elulaneze kuthatha isikhathi nokuzimisela. Sizokhuluma ngeyibazi zobuhlungu eyisalelayo bese siphakamisa indlela zokubhekana nazo emva kwesiga esibhlungu khonala ohlelweni ezomndeni. Hlala nathi. Ngiphinde ngikubingelele ezomndeni. Uhlelo lwakho lokulethelezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Sithole ukukhala kuvela kumlaleli wethu ocela usizo. Uthe, ngingathola kanjani ukululama ekhlasimuleni komzimba nosisi? Inyanga yonke edlule, ngakithi sibhekane nezikhukhula ezebuhlungu. Thina njengokwethu silahlekelwe ikhaya, uphazamiseka kwesikole nomsebenzi, okuchaza ukuma kweholo, kunye nokusambatheka ngekusasa. Manje njengoba lokho sekwedlule, sesagojiswa amadlangala kwenye indawo simndeni. Sengiqala ukubona ukuthi sisazophila nobuhlungu balesi sikhukhule eside isikhathi lesi. Ningangisiza uba ngikwazi uba ngidondolozele kulo mqansa na? Imicabango nomkhuleko wethu unawe nomndeni wakho. Akuyi kubalula neze ukuthola amandla ukuqinisa ngomzuzwana emva kwalesi sigaba. Kodwa ungathatha igxathu elihle loqinisekisa ukuthi impokophelo zakho isemgudini omuhle. Kubeke nje engqondweni ukuthi inhlekelele, inhlekelele. Ayikho indlela enqamulelayo yokulapheka ekubhibheni kwelonda kuwe. Kungenye into ukubhekana nezingcindezi zempilo ezejwayelekile. Kodwa ubuhlungu besehla obuqaqamba ngokushesha behlukile. Ngakho bheka phambili uziphi ukuyibekezelela usalulama. Kuvele ukuthi lezi zehlo zamasonto ambalwa evile akubeka esimeni ongakaze ubhekane nasempilweni. Uma uzizwa wengamekile, khumbula ukuthi ukuphendula kwakho isimo kuba ndlelanye. Isimo sakho kasichazi ukuphela komhlaba. Kodwa kuzobiza uqina umempo uphikelele phambili ze kwedlule konke okubuhlungu kwenzekile nokukhungatheka osekubuya kukhubaze zonke izimo zakho zamanje. Umoya womuntu ulolonga ngesimanga sokwazi ukubhekana nobuzima. Iningi lethu siba semathubeni okubhekana nobuhlungu bevile insuku zasalesi. Khona lapho futhi iningi lethu liyakwazi ukuba zinkunzi ezimdwayidwa kodwa engophondo kalugobi. Ngokuhamba kwesikhathi le mdwayidwa iphola yona igcinise ngomaka bokuba ngomakade bona. Imvamisa kuba inyanga eyintathu kulapheka. Le nyanga eyintathu zingabuka ziminyaka engaphezu kwa-100 uma usuku usengcindezini enzima. Kodwa qina nakanjani ungapheli kuhlola umhlolo uqobo kuzodlula qeda uhleke wedwa lisukulumbe. Okwamanje kunezinto ongazenza ukuqhuba impilo ngekhonxa lihle. Oqala xhumana nemizwa yakho qeda uvume ngaphakathi ukumwela ubuhlungu. Zinika imvume yokukhala. Lokhu kusemqoko isibili uma unowa kwakho neyingane eyibheke kuwe kumbe eyithembele kuwe. Qinisa imizwa yenhliziyo eliqiniso ngokuzepha isikhathi uxoxe nomunye omethembayo ngakho konke odlule khona. Vuleleka ngemizwa yenhliziyo yakho kodwa ungeqisi. Kwezinye izimo ukukhuluma konke kusengavusa isibibithwane. Ziphi isikhathi ukukhule kuwedwa nomndeni nehlobo. Beka imizwa yakho ngobuqiniso bobunjalo bayo kuNkulunkulu. Ixoxe nalabo abangqubuzana nesimo sinye nesakho. Inkosi kayisinikanga igaranti ukuthi lonke ungabazane lwethu luzoshabalala. Kodwa yasethembisa ukuma nathi ebuhleni nasemzimeni. Thola usizo kumeluleko ongodi okufundele. Kumqoko isibili kwatala amagxathu uma kukuthi sekwedlule inyanga ezo-3 kodwa lolu sizi lusabizana enhlizweni yakho adluli. Yizo kanye impawu zobuhlungu osebenzeka kodwa obungaphola enhlizweni obukhomba udonga ukuxoxa nomeluleki. Umnyango wezokululeka e-Focus on the Family ungakusiza ukuxhuma nomeluleki ongumKristu oqeshiwe ongaba seduze nawe. Futhi lo mnyango uyothokoza uba uxinawe ngocingo. Sishayele ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese sicofa ku counseling link. Owethu umthandazo ukuba uthole uphuliseko oluphelele qede uhlabele phambili nempilo enethemba nebona ikusasa elikhanyayo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.